Pero bana chibina cha People's Front for Freedom PFF babude yone wongera kuberanga balaga ebikulumira ebyatambulira mu kalulu akategekebwa gye buvuddeko ak'omukulembeze w'eggwanga akasentebe wa LOC okutaano bameya n'abalala nga bagamba nti bino nno akakiiko k'ebyokulonda kayina bwe kalemererwa okubitambuza obulungi. Erias Lukwago ye ssentebe wa PFF agambye nti bw'otunuulira okuviira ddala ku buuma buno obwafa ng'ate twabuteekamu ensimbi mpitirivu ate ne bufa ku lunaku olw'okulonda lwennyini bulagira ddala embeera etaali nnungi era nga bagamba nti omulamuzi Simon Byabakama akimanye nti ebintu byamutabukako ne bitatambula bulungi. Bongedde okwetegereza ne bagamba nti bw'otunuulira n'okulonda nga bekuzze n'abawangudde be bazze babalangiriramu Erias Lukwago agambye okwata ku mutwe maama kubanga biri byali byakunyirira kasola wanga gw'omunyiriridde oli oyagje oyo oba obadde wakusatu ng'akulangirira so bavuddeyo ne bagamba nti weetagisawo ekitongole ekyobwanna ekyenjawulo ekyetengeredde okuvaayo kitunuulira okulonda kwonna 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 okwa Uganda nga bekuzze kubeera n'oluvannyuma kiveeyo n'alipoota ey'enjawulo Uganda erabe buli kimu nga bekitambudde nitwe twalina b'obuzaavu abakulemberwamu eyali pulezidenti wa Nigeria Good luck Jonathan ne batuwaako awo ripooti ey'ekitundu ndowooza bajja tuweewedde naye Lukwago bwaki bwagambye.
Simon Byabakama, his group and the Electoral Commission will go down in the history of Uganda's democratic journey as the most compromised, incompetent and subversive group of political bandits that occupied the state institution. As the country makes sense and comes to terms with the industrial scale election failure, PFF will demand an audit of the 2026 elections. I want to repeat this. As the country makes sense and comes to terms with the industrial scale election failure we have all witnessed, as PFF will demand an audit of the 2026 general election.